ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini se, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini inkomo zani, anobona ngoba umshaya ngaphakathi. Awu ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini se, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini se, inkomo zani, anobona ngoba umshaya ngaphakathi.
We are shares, abangani, abadala, and by our ones.